Nimetumia busara zikanifanya kuwa wako, na bado tupo imara kwangu uko peke yako. Acha wanione fala, kilichobaki ni kiapo. Everywhere you go, I follow. Sijui nini niseme, dua kwako Mola, yeah. Nikuvike na pete. Kuna muda unanichanganya, unanifanya nsiheme. Na kama mtoto unanidekeza, unanifanya niseme. Wewe unanidekeza, minatunga huu wimbo. So don't you do that, I love you, I love you, je t'aime. Darling, 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 j'adore la façon dont tu dis I love you, I love you. Tunga huu